Mui ana koutou ke hami piripi, kei pone ke eia e tēne wahanga mo te wiki nei, ngari kore koe mōhio e taiteima, muturawake kei he anu atu, kei he anu atu. Ngari tēnā te pai o ngā tāngata e here nei te mahi ngā mahi, ka oti ngā mahi, ka rongo e tātou a pōpunei pēa ngā takotonga. Nāno reira, tēnā koe hami?
Tēnā koe whaia, tēnā tātou katoa.
Ai, ka mutu e hoa. Te ahua te hau kāinga kanui te pai, kanui nei te pai, nā, koia tēnā me ngā tamariki ko horo rei nei iaiana, mēna ko te kōrero kia kaha e te noho i te kāinga, tēnā pē ngā kāpata kai aini muturawake ko mimiti ma te mutunga o te wiki. Tēnā ki te ahua me ngā tamariki kei te kāinga ko konano e rehou e kirote ngā kāpata ki te kai ki te titiro i ahanga mea ki reira marātou e kai e mutu mai e. Nā kei kona ngā mātu e pukuriri ana e kai te kai ngari ahakoa tāku nei kōrero ki tēnā hoanga ingia ko tērā te mea paimo a tātou tamariki e tēnei au.
Ai, mea kona peki te hika.
Hika. kia ora. Ai, nāno reira, e hami, pehana ngā whakaaro i a koe mo tēnei wahanga o te wiki.
A pōpō ka hui mātou i te taha o te government statistician. Nāna anō te hui i karanga kia whakamārama mai kia mātou ngā mea o te hiku o tika nei. Heha ngā whakaritenga e pāna ki te census, ne? Ia rimatau ka whakaoti atu he census kia kaute ngia ngā tangata Aotearoa nei, heha rātou nei mahi, heha rātou nei income, we nā kōrero katoa rungi te census. Engari, ko ki te atua, ko āhua he pē, te āhuatanga tō tātou nei census i tēnei tau. He maha ngā kōrero roto ngā newspaper e mea tiana ko hate the census, they didn't count it properly and me he mea ko taka ko pera he piki raru e pāna ki a tāua. Nā te mea ia tau ko te kāonatanga nā rātou anu i kite atu ngā whika nei. Mā ngā whika i tōua heha te utu ka tukuna mai ki tēnā rohe mō ngā government services, ne? Nā mea ko he ngā whika, me pehera nei o tātou nei whānau, we might end up with the short end of the stick. So koe tēnā te āhuatanga o ngā kōrō. Haraka e tino mōhio heha te tūturu tangotana kōrero, inai koe tere ki taku suspicion kia mea mai ko hea ratu nei whika me pehe rane te tuku pūtea ki tēnā rohe, koe ati paina mai ki a mātu, we got the social accord, and ke rotu the social accord, e tahi o ngā kōrero e pāna ki tēnā tari, heha ngā whika o ngā tangata ko uru mai rotu i te ngā ratonga o tēnā, nā reira, pōpoka ki te atu, engari, I'm getting a bit worried.
Oh. E hami, i a rātou e mahi anei tēnei mahi, like for the statics, kia titiro rātou ki wā rātou pepa, and ngā mea hērere maina ki roto i tēnei wāhi ki te noho, e here atu ana ko werawetahi o ngā mahi, ka titiro e ki ngā tāngata i roto i wā rātou mahi me ngā oranga and all that. Kia rātou anu e tirotiro ana ki wera. Ngari te mea ke e hakaaro anau, ko rātou e whātoro ana ki te kāwanatanga e me pēne me pera, e tohutohu ana anō rātou e nei mahi?
Ai, koe. Koe tira ko te tikanga o ena mahi ke mohi o te kāwanatanga, kei he ngā tangata heaha ngā whakaritinga e pāna ki tēnā kāinga. Mā wena ka tuhu o te kāwana me tuhu atu tēne ki tērā. So me ko he wena mea ko he katoa ngā mahi.
Ai, ai. Ko ia tēnā, tēnā no ki o ka rongo e, i a koe mea mena e, ngā rohe katoa, ne? So, ai, e pēnā na tarātu nei takoto ngā mea, ko eke ki te kei, kei runga ngā mea, kahore tino korikori mai ana, wera āhuatanga e pāmai nei rote tēnei mahi, ne?
Ai, me ngā incomes, income o tēnā
ai, ai,
when they put it all together, ka kohi kohi ngā kōrero katoa, ka kite atu, kei he te wāhi pōhara, kei he te wāhi whai muni, kei he te wāhi whai mahi, kei he te wāhi kore mahi. Yeah, wā mai nā whika ka mōhi o tūne ki te landscape, ne?
Ai, 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 ka kowena ke o ki te mea pai e, kia mōhi o e koutou e pēhā pēhā na te ngari ka rongo atu i a koe mea nei hanga noho oho oho ana koe ki te whakaaro a pōpō nei ta koutou hui e pēhā te mutunga ngari oki te mea pai e ki te heri ki te whakarongo e i a pū ngā takotonga e pāmai nei a rātou kia mōhi o e tātou ne?
Ai, ai, tikana ki whakarongo atu engari tera, yeah, mea ko because i tēnei tau i timata te electronic census, ne?
Ai, ai.
Me maha ngā Māori kihai i whakaoti tēnā mea. So, mea kihai i whakaoti, a wāhore tau ngā tangata nei i mau i rotu i ngā whika, katai ka kano ki te wale.
Mari te mea keo ki i a koe maminate through electronics, e mōhio na te iwi katoa, e mahi ngā nei tērā mahi, o ko
no,
e tōtoru nau e ngā me mōhio ana, ne?
Ai, nā koe tira te mate, he maha ngā tangata ki hei whakatutuki tēnā census. So if you didn't get counted in the census, well, you didn't get counted in the allocation.
Okay. Ko marama mai tēnā i aina. Tēnā pēr tēnā te taiunga take me mea, nā te mea hoki ki wetahi o tātou ngā iwi nōno nei, wene wāhi nei o te hau kāinga, e kore rātou e tino mōhio e me urua tuki roto ngā paper through electronics. Ai, ka mōtunga, ngā kaumātou me ngā kuiara.
Nāe,
ko rātou ngā mea e hanga kuare ana ki wenei mahi. Ngā riono ngā tai tamariki e mōhio ana, a me wetahi atu anō, ne?
Ako e mōhio ana ngā tai tamariki ko āhua.
Māngere?
Huri tūra.
Ai, ai.
Ngā mahi nā te mea ko te Pākehā tēnā e kaute ana.
Ai, ka tika. Ka pai e hāmi, wala pōpō here kui ki tēnā hui. Kāka mōhio mai kia tātou kato pēhā te mutunga, ne?
Ai, rā.
Ai. Kia ora ki a koe mo tēnei kōrero, a tērā wā ka kōrero atu nau ki a koe. Nā no rei,
tēnā koe.